I say, mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. The normal, I'm still like who are different. Whoa, woman, and no tapita. I say, missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pa kuwa different. Choking tofauti ya kutishwa. Ushaembo na mse, hawezi ukaweza. Ushaembo na mse, hautendi ukatenda. Mindset different, talanta ishindi effort. Mawe takumiza, manene izi kujamengo. Depression na kupanda, unakashifu hadi mother. Chuflani yako Dubai, na flani yako Sankara. Unalia ukiwa jiju, kicheka mtu wa moshada. Unasau kusema asante, ulia mkafta kulala eh. Shida ni nini, shida depression na tamba eh. Tufanye nini, mada self hetaraka eh. Shida ni nini, shida kuendanga matanga eh. Tujue ni nini, mola na jua chenya nafanya eh. I say mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. The normal, msela kuwa different. Wolf woman and no tapita. I say, missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pa kuwa different. Choking tofauti ya kutishwa. Me seem special, pia mi nilikuwa na thoughts. Labda ninge do kitu different, you bado sija pop. Pia nilianza makali, nightlife ikakuwa habi. Nikaanza kusnot, same time nina pop. But haikutoa emptiness, ilitolewa na talk. Haikutoa hizo nyoka zilikuwa round zina crawl. Ilinipeleka deeper, deeper, deep kwa darkness. Absence ya reality kakuwa comfort ya mattress. Sai checki statement vile buti ana walk. Akili nilishinda, nui wachaga wana talk. Niligeuka builder, nikangushaga walls. Sai mini winner, yeah, walk the talk. I say mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. The normal, msela kuwa different. Wolf woman and no tapita. I say missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pa kuwa different. Choking tofauti ya kutishwa. Say mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. The normal, msela kuwa different. Wolf woman and no tapita. I say missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pa kuwa different. Choking tofauti ya kutishwa.